melemewa
onewa
ajari shi umeonewa
onewa
hey my darling
hey girl
hey mama
my mommy
hey my brother
oh
hey my sister
hey. Juzi tu nilikuwa shefa ungeniomba down nilikuwa msoto nikaenda kwezi nikajifa mtoto ameniongoa nimekuwa sonko ndio maana ninaimba haleluya yesu hey ay Hallelujah Yesu, ndio maana ninaimba Hallelujah Yesu. Hey, hey.
This is for those who suffer emotionally, not forgetting those suffering psychologically. Remember point of view, yes, biblically, and that's why I'm urging you, seriously, not to forsake those with injuries. Just pray for them and help them courageously, that one day they will live like you happily. Hey, yo, they will live like you happily.
I tell you she umelemewa, I tell you she umeonewa, I tell you she umelemewa, I tell you she umeonewa, My daddy, get it, my mommy, get it, my brother.
Umesa kajara, eti one dende kuje pata mshahara Selection ya mabeste wana kuita safara Come kwa Jesus, omba msamaha Kubali kifo chake alipitia kwa msalaba Elimina we, tupate kuwa sawa Na lastly akisha jibu maombi yako Mrudia humbly, fungua moyo wako Mpe shukran tena, mara kibao So that next time ukibisha, fungue milango Na usije ringa, kaa kwa vikao Uwa elimise kuhushu shuda wako Kuwa ni mandishi ya liyo kwenye Bible Yaliyo kwenye Bible Yaliyo kwenye Bible Wamaya mandishi yaliyo kwenye Bible
Haijalishi umelemewa Haijalishi umeonewa Haijalishi umelemewa Haijalishi umeonewa Haijalishi umelemewa Haijalishi umeonewa
This is how we do it. Big up to these records, you know.